Dogo Charlie hapa. In my mind trouble is where you spend most of your time trouble. My favorite meal chapo ati wewe chapo chapati ni wewe, nataka ni kukule forever. Chakula zingine zitangoja, kubali chapati ni kukule forever. Nitakupenda milele like I never loved in my life. Kila siku chapati na kupenda tena sana. Kama sija kukula mimi nagojea. I love you like I never loved in my life. Kubali ni kukule kila siku chapati na kupenda tena sana. Kama sija kukula mimi nagojea. Tonight.